macam kimia, utamaki na mi. Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, mu Burundi naho mudukurikira ku mirongo migufi kuri shortwave kuri metero 19 na metero 22 i Bujumbura. Mushobora rero no kudusanga kuri internet kuri www.radio.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, kandi mbaye ikaza mu kiganiro muri isanga. Turaganira ku bijyanye no kwiteza imbere binyuze ku bituruka ku buhinzi. Dukomeje rero kubatumirira ahanini urubyiruko rwihangiye umurimo. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu nshuti banywanyi. Nk'uko nari nabivuze mu kanya, uyu munsi turagaruka ku bijyanye no kwihangira umurimo mu rubyiruko, noneho turashingira ku buhinzi. Turi kumwe na rwiyemezamirimo Sakina Usengimana. Yihangiye umurimo afite aho umaze kumugeza, araza kudusobanurira mu kanya. Sakina, ikaze ku ijwi rya Amerika. Nagira ngo mbanze nguha akanya wibwira abatwumva, ariko kandi ngushimira cyane n'uyu mwanya uduhaye uhaye bakunze ijwi rya Amerika kugira ngo ubanyuriremo muri makeya. Nabo ndibwira ko hari icyo bari buhungukire, banza ubibwire bamenye uwo barimo kuganira uwo ari we. Sakina, turi kumwe? Tubaza telefone ye icitse. Reka twongere tumuhamagare hanyuma tumubaze uko yatangiye kwihangira umurimo, aho ageze, inzitizi yaba yarahuye nazo, uko yagiye azisimbuka, n'ibindi byafasha umuntu mbese kwiteza imbere mu bijyanye n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo, aho we yahisemo gufata iby'ubuhinzi akabyaza umusaruro agemura hirya no hino mu mahanga. Ubwo rero telefone ndizera ko iri budukundire mu kanya tukamubona, hanyuma akaba aragarutse. Sakina, nabyumvise. Yego, turakumva none.
Nyanga ndi mu rushinga cyarungu ubundi kuvanya Nyagatare n'i Kigali. Hari inama tuvuyemo n'undi ibintu by'ubuhinzi, ndo tugize abahinga naza kubivugaho, ariko muri make reka nibwire abo bari kutwumva.
Yego.
So amazina yanjye nitwa Usengimana Sakina, na mfite ikigo cyitwa Afrifood Limited. Dukora twohereza imbuto n'imboga mu mahanga, harimo urusenda, voka, imiteja, amatunda. Noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu, dufite n'abakozi bari permanent. Ndetse twohereza, iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga i Burayi, harimo ibihugu wenda byo Ubwongereza, nkavuga German, nkavuga Belgium n'Ubufaransa, ndetse tukanohereza no muri Middle East. So muri make rero nibyo dukora, tukaba noneho twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na East African ndetse no muri Afurika muri rusange.
ndagushimiye cyane. Uravuga ko mujyana mujye muri ibyo bihingwa mu mahanga, mu Burayi, mu burasirazuba bwo hagati, ariko muri Amerika hose mwari mwahagera?
Oya, ntabwo turahagera. Irebye kubera ko twebwe ducuruza imbuto n'imboga n'imbuto kandi bikiri bishyashya, bikiri fresh, ntabwo tuba twabyumishije cyangwa wenda hari ikindi kintu turabikoraho. Tuvuga rero ko muri Amerika naho mu gihe kizaza najye tuzaba turi kubitekerezaho, kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure, ugasanga bishobora kuba byagira byangiritse, ariko ni ibintu turi gupanga.
Sawa rwose, ubwo turabategereje n'amaboko yombi. Yee, twari tuvuze, wari uvuze ibyo mugemura mu mahanga, ariko se noneho mu Rwanda se ho mubijyanamo mubanje guha abari mu gihugu, cyangwa ubu ngubu isoko mufite n'iryo hanze?
Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ubu ngubu muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze, ariko hari n'ibyo ducuruza mu Rwanda, ariko ibyinshi usanga ducuruza mu Rwanda biracyari bike cyane, kuko twabanje mbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze. Kuko nk'urusenda usanga nk'umuco w'Abanyarwanda gusenda tubirye cyane cyane, nk'uko usanga nko mu bindi bihugu barugende, navuga mu bantu bo muri Aziya, ugasanga nyine nk'urwo rusenda ducuruza ari badaye cyangwa se hot pepper. Hano hari ukundi kuntu tuba tubimenyereye, haramenyereye kamari, ugasanga rero nk'iryo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane, ugasanga rero niho twahereye. Ariko no mu Rwanda naho yaba ari avoka, yaba ari amatunda, nabyo ni ibintu dushaka guteganya gutangira nanone kubisaplayinga, kubera ko munarebye nka covid iba ibibuga by'indege barabihagaritse. Izo ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira gucuruza, ntakwiriye kubitekereza, kuko ntabwo gusa twakohereza hanze, ahubwo no mu Rwanda naho tugomba gutangira kuhakorera. Ariko ubungubu uruhare runini cyane tubijyana hanze.
Ye, nibyo. Ubwo iyo ni imwe mu nzitizi, nk'uko nabivugaga mu kanya ubwo telefoni yari icitse, navugaga ntihashobora kuba hari n'inzitizi wahuye nazo. Uraza kuza kutubwira uko wagiye uzisimbuka, cyane cyane nko muri kiriya gihe cya covid. Ibi biribwa cyangwa se ibi bihingwa ujyana hanze, ni imwe mu byihingira, mufite ababibagezaho, bigenda gute?
Tubikora mu buryo bubiri, ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi, kugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye, harimo n'amakoperative, nanavuga nka koperative z'i Nyanza n'i Gatsibo ni mu majyaruguru i Musanze. Hari amakoperative dukorana cyane cyane mu bintu by'amavoka, za Nyanza na Gatsibo ni ku bintu by'urusenda. So rero dukorana n'amakoperative cyane, kubera nk'abantu nka SME, iyo ugitangira na butaka bunini ufite ugomba kuba ukorana n'abahinzi bijyanye n'ubutaka. Ikindi kintu bifasha no gukreatinga imirimo ikaba myinshi, abantu bagakora none ubuhinzi noneho bukaguka. Ariko tukagira nanone uruhare rwacu duhingaho, ugasanga dufite ifamu i Nyanza, tukagira n'ifamu i Gatsibo. Ati izo famu zacu ni ziba zikora n'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora. Nk'iyo umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda, tuba twagenda tukamwereka urusenda ziri hano kugira anabyigire, se urusenda ntararubona nazikora gute. Iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza, nawe bigutera imbaraga kugira nawe wagenda ukabikora. Ariko tujya tunyuzamo tukanakora n'ibintu by'amatraining, yenda haramutse hageze nk'inkunga tubona, navuga nk'igihe tugenda ubona inkunga nko muri Akra cyangwa se na Yego training abahinzi, ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bikora. Ariko nk'izo famiyo zihari birafasha kugira ngo baze bazirenge. So muri make rero kusubiza ikibazo cyawe, ni ukuvuga ngo ku rusenda nka 70% kuri 80% tubikura mu bahinzi n'amakoperative, ariko kuri avoka ho ni 100%, kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu.
Ni byiza kuba muhugura abo bahinzi bagakora ingendo shuri, byibura bakamenya uko ubuhinzi bukorwa, cyane cyane n'ibyo mwaba mukeneye cyangwa se uko ibintu bihagaze. Abahinzi mubona babyitabira bakaza ari benshi babishishikariye?
Cyane, ariko uko iminsi igenda ishira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo. Uko nk'iyo ukoze amahugurwa ya mbere ukareba se urusenda rwa, hari ukuntu nyine hagiye habaho ama experience agiye atandukanye, yenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi ryabonetse. Ariko uko iminsi igenda ishira natwe tugenda tumepfira, tukamenya se ni gihe cyiza cyo guhinga ese yuhinze niye nitukoresha ese yuhinze ni zihe ngo dukoresha ibintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishira ubona abantu bari kugenda babyitabira yaba ari abahinzi bari mu makoperative yari abahinzi ku giti cyabo kuko n'ibi biganda byose tugenda dukora n'abantu tugenda duhura usanga bahamagara ati ni gute noneho iki gihe ni ryari twahinga ese turahinga uruhe rusenda ese ndihehe nk'urusenda yenda rwitwa bataye usanga ntabwo uko warukorera ntabwo biba bingana nk'uko wakorera ihabanero habanero n'urusenda ruba rutukura cyangwa se ari umuhondo ubwo rurarushya cyane kubera ko ushobora gusanga hajemo nk'ibisimba bitaba kuri ukurikinaye cyane urwa badaye ko ruba ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane nk'ibyo bintu noneho byose usanga abahinzi bagenda babimenyera banasobanukirwa uko bagomba kubikora n'iyi miti ese sizi ndazikura sizi n'imbuto zo gutera ibyo rero byose ubona ko hagenda haza impinduka ikomeye cyane kuko bagenda banigisha bagenzi babo rero ugasanga ko ni intambwe ikomeye
yego ikiganiro muri isanga rero ni ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'ijwi ry'Amerika nongera kubahamagarira kucyitabira rwose bakaza bakaganira na Sakina Usengimana kuri uyu mushinga cyangwa se iki gikorwa yatangiye ku murongo wa telefone twakire dushime Imana Rose uranyumva Rose dushime Imana nabwo ubanza atarimo kutwumva reka dushake ni Rosa
oya
ni wakoresheje nomero yanditseho dushime Imana Rosa
oya
uyu ni nde se tuvugana ni Eric se
yes ni Eric
yego ubwo ni Rosa turaza kumugarukaho nyuma ndumva atabashije kutwumva yego Eric urahagana hehe
sorry gato
ko ndakumva neza ko numva sama telefone atangiye nabi mutwihanganira abadukurikiye telefone zindimo kwigaragambya muri ya mukanya turaza gukomeza reka tube tuganira na Sakina ku bindi bikorwa by'embese abanza natubwire uko ya igitekerezo cyamujemo cyo gushinga iyi sosiyete nk'iyi byagenze bite byakujemo gute
so ni nkurunde ariko wenda
nyihiyemo
muri make ni ukuvuga ngo nagiye mu bintu bya mbere nakoraga ibindi bintu bya fashoni nakoraga kuboha amasaro amaherena nkabikora fashoni ndayikunda cyane noneho nyuma nza kuza kwatenga ibintu bya yutu konekisi byari mu 2019 none icyo gihe amwe mu basemina batangira kugenda bavuga ariko muri Afurika ko mufite ubutaka ni ukubera iki nsaba gukoresha neza ariko mu by'ukuri ukuntu we yavugaga aravuga ati muri Afurika mufite ubutaka ariko murashonje sibyo bituruka he ese we wabikoraho iki nk'umuntu rero wumva ko ushaka kuba rwiyemezamirimo nawe atangira ndavuga rero hari ikintu ngomba kubikoraho ubwo ntangira kugenda nkodesha ahantu hafi yo mu rugo nakwereka mpinge zigenkira ku bintu by'amapavuro n'inyanya ariko bikagenda byanga kubera ko nta bumenyi nari mfite buhagije nta n'igishoro nta n'ubwo nari mfite n'abakozi babizi kubera ko icyo gihe nakoreshaga nk'umuntu wambwiye ngo iwacu twahinze inyanya nk'imyaka 10 nkagira ngo arabizi ariko kuba warahinze igihe kinini ntabwo bivuze ko kuko uri guhinga by'umwuga iki gihe rero cyagiye hazamo imbogamizi nyinshi cyane amasoko bikanga rero ndangije ndavuga ko se nkurikije izi mbogamizi zose zihari ariko no nk'ikindi kintu cyiza gikomeye bavuze muri Rusengi nayo bivuze ati nubwo bwose wenda mushobora kubona hari imbogamizi nyinshi ariko mureze nk'ibindi bihugu wenda tuvuge nk'urugero Israeli nta butayu ni ubutayu ariko babashije gukora ibintu bihambaye ibintu by'ubuhinzi ubwo rero ndumva nta kintu ushobora kuvuga ngo nta mpamvu n'imwe yatuma nanga ubuhinzi bwanyu butatera imbere nubwo bwose hashobora kuba hari imbogamizi ubona nanjye nakoresheje ndakora cyane ngira igihe ntangira kwegera aba exporters icyo gihe nigiriye umuntu wari chairman wa association ya exporters n'uyu munsi association iracyahari ndi na vice chair so nyuma naje kuba vice chair ariko icyo gihe ntabwo nayizi bagenda begera ndababaza se mwatangira ukajya mungurira kuko gahunda nahise n'uko yinda natangira kubahingira nyuma nkajya exportinga nyuma so nyuma rero nciyemo yenda muri make kundi yaje kurangira mbashije guhura n'umukiriya umwe maze guhura n'umukiriya umwe ubwo nangira ku exporting ariko byari urugendo rurerure cyane ariko aho byahereye yenda navuga byahereye muri iyo seminar ibyo byo byari connected na GMO bari kugenda ku bintu by'ubuhinzi bavuga amahirwe arimo bavuga impamvu tutayakoresha rero numva nanjye bineye imbaraga ndavuga ngiye kubikora nubwo tarimo imbogamizi hari n'abandi bagiye bahura n'imbogamizi zitandukanye mu bindi bihugu kandi barabashije kubishobora rero numva ko natwe dushoboye hari igihe ushobora kubikoraho rero nubwo byatangiye n'uyu munsi rero nkaba mbona hari amahirwe menshi ari mu buhinzi imbogamizi nta muntu n'umwe zakwiriye gutera ikibazo kuko ubijyamo ariko ukagenda uhangana nazo kugeza igihe ari ahantu bashije kugera
ngiye turakomeza ubwo tuze kubigarukaho n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nda hari ibindi bari bifuze kukubaza reka twakire niganza turi kumwe
hello
mbabare niba navuze izina ryawe nabi ye uranyumva
ndakumva gusa sine ndagufashe ndakumva
yego uragana hehe
ni bumbura
ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
nashaka kubaza ukuntu umuntu yo provena ishinga sosiyete ishobora gushora hanze mu mahanga ibintu bijyanye n'ibiribwa kuko nk'akarero nkamvuka mu ntara ya Kayanza mu ntara ya Kayanza mu Burundi muranyumva
yego turakumva
nk'akarero mu Kayanza harakunda ntara yimbukamo amavoka cyane rero nshaka kumenya ni gute umuntu yo provena gushinga nka sosiyete for example ishora nk'aya mapfuka hanze ku giti cy'umuntu nyine sosiyete y'umuntu bisaba iki bigenda gute nibyo ashaka kumenya
yego ni ikibazo cyiza rwose Sakina reka gusubize niganza banza uguma ku murongo hanyuma agusubize ko nzi ko ushobora kuba mutatwumva
murakoze cyane niganza so n'ikibazo abajije yenda mu Burundi ho ntabwo nabimenya neza uko bigenda ariko yenda nababwira uko mu Rwanda bigenda uko mu Rwanda bigenda nk'umuntu ashatse gukora export n'ubungubu icyiza gihari ni uko hari nk'asosiyasiyo y'aba exporters bohereza imbuto n'imboga mu mahanga ushobora kugira ikibazo se cyamani n'indi vice chair akabaza noneho bakabwira ati se ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukumenya habaki ni biki cyangwa hakenewe ama license yo kuba ufite uburenganzira bwo kohereza ibintu byo hanze ukamenya isoko ushaka koherezaho ni irihe ushobora gukora research ku giti cyawe ukoresheje computer cyangwa se ukajya nko kuri RDB harimo n'abantu bagiye bashinzwe buri masoko hari amasoko yo muri Amerika hari amasoko yo muri Aziya abo bose bakabasha no kuguciraho muri make wenda ni igihe utaranatangira gufungura kampani hari n'ibindi bigo bigiye bitandukanye harimo nka NAEB ishinzwe ibintu byo kohereza imbuto n'imboga mu mahanga ndetse n'amakopi so bashinzwe ibintu bijya hanze noneho bafite amakopi nabo batanga layisensi yo kuvuga ati umuntu yemerewe ko yakohereza ibintu hanze iyo ngo ni iyo layisensi rero ugomba no kuba ufite abahinzi mukorana cyangwa se ufite abiryo wowe wihingira ku giti cyawe rero ibyo byose iyo ubashije kwishyuza ese ufite umukiriya hanze urumva iyo bamaze kumenya amasoko ubasha no kumenya n'uwo muntu ushobora koherereza ushobora no kunyura muri ambasade kuko hari ambasade hari n'abantu bagenda uretse natwe kubashaka nabo bakagenda bavuga ati ariko natwe turashaka ibintu byo mu Rwanda ugasanga rero ushobora no guhurirana n'icyo gihe hari umuntu wabikeneye bakaba bakuza nabo noneho ushobora no kujyaho no kuri webusayiti ya NAEB ugasanga aho nyine lisite y'ibikenewe so iyo umuntu yaba amaze kubona iyo license afite iyo business plan afite agaragaza ubwo bushobozi kuko yabasha kohereza ibintu hanze akegera na asosiyasiyo kuko asosiyasiyo haba harimo aba exporters bagiye bafite experience zitandukanye hari igihe isoko nshobora kubona ndayigiyemo nkahura n'izi mbogamizi ibashije rero guhurira muri asosiyasiyo birafasha kugira ngo ubashe no kuba utahura n'ibibazo abandi bahuye nabyo bagitangira noneho hakaba n'ikindi kigo cyitwa rika ni ikigo gitanga fitosanitayi ni impapuro byemeza ko ibintu byo kohereza hanze bifite ubuziranenge so ibindi rero ugomba kumenya nk'indege airline se aho hantu ushaka kohereza indege igerayo ndumva muri make izo nizo ziri process z'ingenzi ariko mu hagati ukwiye kumenya ibyo bintu byawe za repackinga gute se ukeneye ibiro bitanu bibiri bicumi ibiro bitatu so ibyo ngibyo bisabye uwo wabiteguriye muri business plan yawe rero ndumva ikintu cy'ingenzi nagira inama muri cyawe ukora export cyangwa ushobora kwegera abantu babikora ariyo association ushobora no kwegera ibigo bishinzwe gufasha abo bantu aribyo navuze yaba ari rika yaba ari na efu yaba ari rdp even na minicom ugasanga hari n'andi masosiyete agiye atandukanye nyine aba ari gufasha abantu bashaka kohereza ibintu hanze
yego
ndumva muri make ari cyo nise
birasobanutse ubwo icyangombwa ni uko yegera abari mu Burundi bashinzwe ibyo association cyangwa se n'ibintu bijyanye n'ubucuruzi bakamuha inama z'uko yakora yashyira mu bikorwa igitekerezo cye niganza wabyumvise niganza
kai eske harano cahandi no kuri yindi site bikubwira ngo siwe numvirize neza kuko amajwi yiwe sinabimva neza gusa nashaka nzo gusaba ngo numve gusa numvise ko karampa ibyo karampa byari ibintu byo mfasha mu gofe nashaka gusaba ngo kuzumviriza sinzi ko hano bata guca nkasaba ngo kuzumviriza neza
uze kuza kujya ku rubuga rwacu rwa kuri y3 akadomo radio yacu vewa akadomo com turaza kugishyiraho
okay murakoze cyane
yee urakoze nawe reka twakire Kanyamuneza Matias nawe ari mu Burundi uranyumva Matias uranyumva wi
yego ndabumva gose
yego nawe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
yee ndi gitega
yego
mu Burundi
yego
narafite nafite icyo nagomba gusaba bimutumire matumi uyu munsi
gusaba cyangwa kumubaza
nagomba kumusaba atore nimero yanjye nanjye numva ndi Murundi mvuga igitega ariko ndakorera n'imirimo i Nairobi muri Kenya nabonye twose mwashyize ko rero byanjyohe cyane byashimishije ndetse nk'akanya ko kuvugana nawe kiyaguye ntabwo cyafashe nk'umujeni ari Burundi
ntacyo wifuza kumubaza nonaha se nomero yawe
turayimo gusa ko twuvugana byihariye nawe ni umuturage badufite ntabwo cyafashe nanjye
urashaka gukora ubucuruzi ariko kugira ngo agufashe kwerekana
agomba ko yufasha ingene yatanguye ingene yatanguye ingene byagenze
ngikomeza utega amatwi rero ubwo kuko hari ibindi uri bwungukiremo muri kiganiro hanyuma ubwo niwumva rwose hari ibindi ukikeneye kumubaza watubwira tukaza kumuha nomero yawe hanyuma mukazavugana
murakoze cyane kandi ndamuteye intege rwose
yego urakoze nawe ye twakire noneho Daniele uranyumva
hello
wi Daniele wiriwe
mwiriwe neza ndabumva cyane
yego wowe uri hehe
emerereye Nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite icyo nabaza usenga Imana rwose ari ikibazo nahise ngira cy'amatsiko iyo sosiyete icuruza ibintu byo kurya fast food mu by'ukuri umuntu ashaka nk'ibyo bikomoka ku buhinzi umuntu uri mu cyaro hari uburyo bwashyiriweho umuntu uri mu cyaro uretse kuba yabigemura ku mahanga gusa ikindi ngira ngo muze kumumbariza
arakumva mubaza
abantu muri iki gihe abenshi batinya ubucuruzi mu Rwanda akenshi dutinya ubucuruzi bitewe n'uko tubona ibintu uburyo bigenda processes bifata kugira ngo ntabe umucuruzi ese mu by'ukuri mu rugendo rwe nk'umuntu yihangiye umurimo kandi ugasohoka mu by'ukuri ni izihe nama yaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo natwe tube twafate dutere intambwe mu bintu by'ubucuruzi nk'ibyo so ikibazo cya gatatu nsoza ndagira ngo muze kumumbariza mu by'ukuri ari imbogamizi abona ahura nazo ku buryo zimuzi ari imbogamizi yabariyo zahura nazo zateye kuba yahagarika nk'ubucuruzi bwe ariko akazihanduringa bigacamo. Murakoze cyane madame Jean.
Murakoze cyane Daniel, ibibazo byawe birakomeye ariko reka nzi nabirebire, reka tugerageze kubisubiza muri makeya. Arabaza byinshi imbogamizi akagusaba inama z'ukuntu umuntu yakora ubucuruzi, ndumva wari umaze kubivugaho ibyo aribyo byose usubiza uriya wo mu Burundi niganya mubwire rero muri makeya.
So ikintu na yendali okay niba nahera ku mbogamizi cyangwa se okay nahera yenda
hera ushaka
gutinya okay. So navuga ko ikintu cya mbere ni ugutinyuka nyine nk'uko yari ayivuze, hari icya mbere cy'abantu baritinya, hari ukwitinya ariko nanone hari no kuba udafite amakuru, hari igihe utinya ikintu kuko utarakigeramo. So nkumva rero amakuru ari ingenzi, ariko nk'uriya nari mbwiye wo mu Burundi nkamubwira ikintu cya mbere ni ukujya gushaka amakuru, hanyuma ushobora kukubwira ese ngo kuexpozinga ni ibintu bikomeye cyane, ariko se kuexpozinga ubundi ushobora no kuba utabijyanye hanze, ubijyanye muri Congo, ushobora kuba ubijyanye muri Kenya, aho hantu hagiye hatandukanye. So nkavuga rero ko ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru, ariko icyo bikenewe ni ikihe, noneho ugahera ku murongo nkurikije ibindi biba ari kunsaba ngewe icyo mfite ni ibi ngibi, akaba ari byo utangiriraho. Noneho ikindi cya mbere, icya kabiri ugasanga yenda ni ubumenyi, hari igihe abantu baba badafitemo ubumenyi butandukanye, nk'urugero kuba nakora export y'imboga n'imbuto, ntabwo bivuze ko ndi umuagronome, ushobora gushaka gukorana n'abagronome, hari amasosiyete menshi n'abagronome baba barangije, hari n'abandi baba bafite ama consultant company cyangwa se n'abandi bagronome nk'urubyiruko baba ruri hamwe, ugasanga nk'abavuye Israheli hehe ugahura nabo bakaba banagufasha kuri ubwo bumenyi wowe utabashije kuwufite. Rero ndetse navuga ni ukwitinyuka cyane, ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru, noneho ibintu bijyanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo izo ntabwo zabura. Icya mbere niyo yenda ugiye nko kohereza ku isoko utarumenyereye, nk'urugero wohereze nk'ibintu nko mu gihugu runaka, ntabwo uzi ngo ese ubundi ibyo bintu icya mbere babigendera bakeneye ibintu bimeze gutya, kuko hari n'igihe ushobora gusanga kugira ngo udacuruza urusenda ariko nk'urusenda hakaba urusenda rwitwa badayi, umukiriya wawe akaba ashaka urusenda rutukuye cyangwa se urw'icyatsi, akaba ashaka urusenda rushobora kuba rwera rureba hejuru wowe ukamushyira urwera rureba hasi. So ayo makuru yose ushaka kugomba mbere na mbere kumenya isoko nshaka gushyira ni irihe, isoko nshaka gushyira rikeneye ibintu bimeze gute, ese niba nohereza mu Bwongereza ibintu by'ibiro bitatu muri Germany ho ndohereza y'ibiro bihugu cyane, niba ndi kohereza ibitoki by'inzagi nkabyohereza mu Bubiligi, ninjya kohereza mu Bwongereza hari ibindi bwoko bari bukeneye, kimwe nk'amavoka, hari amavoka yitwa hasi, hari amavoka yitwa fuwese, ibyo ni byose ni ubumenyi. Cya mbere nkabona ko usanga imbogamizi usanga hari ubumenyi buba buri bukeya, ugasanga ko ukwiriye kugenda ubushaka. So ibijyanye n'ubumenyi ngiye kunagendaga mbikora ni ukugerageza guhura n'abantu bafite ubumenyi mu byo mba nkeneye, tuba twahuriza hamwe nkakomeza gushyira imbaraga ngiye mu byo nzi cyane, ibyo ntazi cyane nkaba nashaka abandi babizi cyane tugakorana. Ikindi cya kabiri, hari ibibazo bya finance mu rwego rw'urubyiruko, ni amafaranga adafite ahagije, ariko ni ukugenda umuntu yegera ibigo by'imari akumva ko ni gute nawe kugenda nkorana nabyo, ese niba hari amaporogaramu ahari nko muri bigiye irazi ni gute najyayo, hari igihe usanga hari amakuru menshi ari hanze ugasanga ntabwo ibintu bikora, ariko igihe mbona ubwiza ni uko umuntu agerayo akabanza akabigerageza akareba, kuko hari igihe werekeranye na mugenzi akakubwira amakuru y'ikigo runaka kandi ntabwo ahakora, nta nubwo yigeze ajyaho ndetse kuko ari ibintu yumvishe ahantu hagiye hatandukanye. Ibyo byiza rero ni uko ari urubyiruko ushaka amakuru ariko yashaka ku bantu kuko bayatanga kandi ku bantu bakora muri ibyo bintu. Umushyitsi wawe nyine yarize wumva ni nk'uko bavuga nti nizutse icungamari ndiga biyoloji, igiza nshatse kumenya ibya biyoloji ntabwo nzajya kuyicungamari, nzagenda kuwa biyoloji. So nkumva ko ibyo bintu byo gushaka amakuru no kudacika intege, niba ukoze apulikasiyo hano bikanga ukongera ukajya hanze, ibyo nabyo nibyo nagiye nkora, niba numvisha amakuru y'abagenzi banjye nkajya kuyishakira koko muri icyo kigo runaka kugira ngo umenye amakuru nyayo, nkakomeza nyine cyakisha kugira ngo ndebe abamfasha nibanze kuko ugiye kureba usanga hari imishinga myinshi cyane ifasha so ugasanga nk'urugero natanga hari nk'uyu munsi nyine nko nababwiraga ndi mu rugendo rw'umwumvi Kigali hari na dialogue ziba zigiye zitandukanye nk'urugero nk'uyu munsi hari ibintu byari biri hari hashize iminsi ibiri biri kuba bya agribusiness export public and private dialogue ngo nk'izo mbogamizi umuntu aba yagiye ahura nayo niba barambwiye ngo mu kigo runaka harimo amafaranga nkajyayo niba yambe mu gihe nagiye muri izo nama ntagenda navuga atariko se ko mwatubwiye ko ibintu bimeze gutyangawa ntabonye atariko bimeze none bagatangira bakagusobanurira impamvu cyangwa se bakakubwira inzira nyayo ukwiriye gucamo so ibyo byose birafasha n'ibyo mbyo nari kuvuga basanga nk'iyo mishinga iba yaratangiye kuza n'ibyo byari byabaye sponsorize na nk'umushinga mutyashya wa USAID witwa kungara wagura amasoko uri gufasha abantu kugira ngo babashe kugera ku masoko kandi yenda n'amasoko meza ibyo byose rero nkumva ko niba private sector ari twebwe barwiyemezamirimo bagahura na government bagahura n'abantu institution bituma bigenda ibintu bimwe byoroha so rero nkumva ko ni ikintu cy'ingenzi imbinda mbogamizi ya nyuma n'ibindi
mbabarire gato
sakina
mbabarire uye mbabarire mbere yo kugera ku mbogamizi tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi y'Amerika hanyuma imbogamizi tuze kuzigarukaho nyuma kubera ko telefone zirimo ziraducika ziravaho tutari twabakira reka tube twakiriye Emmanuel Didas Kigana he uranyumva Didas yego
yego ndabumva
urahagana he
ehe ndi Burundi
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nuko ndabaza halo
yego
nuko ndabaza kubyerekeye uwo muntu yakurikiranye uwo mwuga ukuntu yabitanguye n'ukuntu yashoboye gutera imbere akajya mu rwego aje hageze
nibyo yari arimo avuga ukomeze ukurikire hanyuma utaraza ku uragenda wunguka byinshi
yego ariko kandi ikindi kiba ikindi kibazo mfise ariko ndashaka kumenya ko noshobora kuronka telefone yiwe kugira ngo ntagire ningaha i Burundi nshobore kuba n'uwo mukontakita neza kugira ngo binyorohere nanje kugira ngo ndamwigire
turamubaza turaza kumubaza uko uwakwifuza kumugeraho yamubona
yego
yee urakoze cyane
murakoze namwe
twakire na Alpha uranyumva
yego
Alpha turi kumwe
yego turi kumwe
yego yee wowe icyo ufite ikibazo urahagana hehe cyangwa ufite igitekerezo
ni ngari mu Rwanda noneho njye nashaka kumubaza Hello
mubaze
uyinda fundi
ukorera mu Kigali gusa cyangwa hari n'ishami cyangwa twe abashaka bari mu ntara babashe kukubona
sakina
murakoze twebwe dufite headquarter ya Kigali office ariko dufite nk'uko nari nabivuze kare dufite fami Gatsibo tukagira na fami Nyanza ariko tukagenda dukorana n'abahinzi mu gihugu hose tunavuga rero umuntu adukeneye ushobora no kuvuga nko ku ma social media cyangwa se ukajya no kuri website yacu tukaba twavugana noneho yenda nko mu gihe utabashije kuba wagera i Kigali mu gihe twaje gusura nk'abahinzi dukunda no kubikora buri gihe cyangwa se twaje kureba nk'amafamu yacu tukaba twanahura bitewe n'ahantu waba uri
ubwo waba hase iyo site yanyu cyangwa se telefone hari n'uwari ubibajije
hariho ni www.afifoodlimited.com cyangwa se bakajya kuri afifoodlw kuri yaba ari kuri Twitter cyangwa se Instagram na Facebook bashaka kutwandikira
Afrifood birafatanye cyangwa biratandukanye
Afrifood birafatanye
Alpha wabyumvise
cyangwa se niyo yaje no kuri na yego dukorera hafi ya na yego ukurahasi ya na yegu ni naho dukore yunu ya parking na store hindi aliku wa maofisi ya achu alilukuru ya honi mimi notitana so ara mutalina na yegu na hodo shwa kuona
yego murakoze
iya hari telefone se bashobora gukoresha nko nka WhatsApp igikunda korohera abantu benshi hari iyo mwaba mufite bakoresha
na telefone ni 0784 64 63
basubiramo
0784 64 63
iyo ndizera ko bayanditse 08 mirongo irindwi n'umunani mirongo itandatu na kane ijana
yego itandatu na kane ijana na mirongo itandatu mirongo itatu na kabiri
yego ndumva hari bisobanutse Alpha na Kigana I guess bagomba kuba barimo
abashaka no kwandika kuri info@afrifoodlimited.com naho dushobora kuri kumwakira kuri email
yego
yego murakoze cyane
urakoze nawe Alpha ubwo n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bandi nabo bifuzaga ibisobanuro hari n'uwari wavuze ngo tumuhe nomero duhe Sakina nomero ze ubwo ndizera ko yaba yari hafi nawe akaba yumvise ashobora kuza gufata izo za information zose amakuru akayasanga hariya reka noneho umguha umwanya Sakina uvuge zimwe mu mbogamizi cyangwa se ingorane waba warahuye na zone uburyo wazitwayemo
nyine ibyo nari natangiye mvuga byari ibintu byo kuba mubumenyi bukene ku bijyanye na n'ibintu by'ubuhinzi kuko njye ntabwo ari byo nize soro gushaka abantu mukorana baba bafitemo ubumenyi buhambaye ikintu ni ikintu nagiye nkoresha ikindi kintu cya kabiri gushakisha amakuru nabyo utangarije amakuru amwe utayafite ariko bikaba byiza ko ugenda kuyashakisha ahantu hirya no hino ibimenyetso mu bintu bijyanye nka wo kumenya amasoko neza kuko urumva nk'iyo wohereza ibintu byo hanze ariko ushaka usanga ibyo mu Bufaransa bashaka ntabwo ari ibyo mu Bubiligi bashaka ntabwo ari ibyo mu Bwongereza bashaka ibyo byose rero ugasanga ko ni ibintu biba bikeneye inyiko kumenya ikintu kiba gikenewe bijyanye nda nka packaging ari byo nabyo uyu munsi asosiyasiyo y'aba exporters yo gushaka gukemura no gukora ati nibwo dushobora noneho gupackaginga ibintu mu bintu muri packaging nziza ikomeye ku bintu biri muri Kigali bikaba yenda biri bugere Kigali cyangwa se biri bugere London bimeze neza nta kibazo byagize ubwo rero cyangwa se biri bugere Dubai so icyo ngicyo nacyo ni ikintu nacyo kiri kukemuka amunsi yashize hari ibiganiro byagiye bivugwaho ku bintu bijyanye na logistic nabyo tunishimira cyane ko nka guverinoma y'u Rwanda ko tugiye kubona kago izajya idutwarira imizigo ku buryo ibintu rero byacu byasigaraga cyangwa se bidashobora kugenda kubera ko wenda hari umwanya mutoya icyo kibazo kizaba kigiye gukemuka umva ko ubucuruzi bwohereza ibintu byo hanze buzazamuka ku rwego rushimishije cyane
yereka noneho tusubire ku murongo wa telefone twibutsa abatwumva ko ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turi kumwe n'uyu munsi umutumirwa wacu ni Sakina Usengimana akaba yarashinze isosiyete yitwa Afrifoods igemura ibiribwa mu mahanga reka ku murongo wa telefone twakire Marcel Marcel wili.
Mbraho neza.
Ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ndashaka kubaza umutumirwa. Ni ubwoko bwa avoka yohereza mu mahanga urabona ko sugira avoka nini na avoka ntoya. Hari avoka usanga nini cyane n'izo usanga ari ntoya ziri muri mu wayene ziringaniye. Ntabwo nzi ubwoko bagura icya kabiri kugira ngo akorane n'umuhinzi uhinga avoka bisaba kuba yajya abona avoka zingana iki n'igihe kingana iki hanyuma ikindi kubona akazi mu kigo cye bisaba iki murakoze nimero zo twazibonye n'ibyo bitabwiye bibiri nshaka ko adusobanurira
urakoze cyane Sakina wumvise Marcel
so ku bijyanye na avoka zoherezwa mu mahanga twebwe avoka dufitemo spesiyalite ni izitwa hase navuga usanga igihe tuba ari duto duto ukuntu dupfe ibintu by'uduheri izo ziba zita hase ni nanti sekarang. Tapi sekarang ni tu pukula, mesti cuma tu siska itu ngahwan yang kita nak nanti zavoka nukui kacane, ukwazikata ni wasimha imhondo, ukui mana cingmondo usanga, dia baru sistem mikarito. Ubukonje bagomba kubitwara bikonje kugira ngo temperature imere neza n'ibizagire bikiri fresh gasanga kwa kw'inkondo yacitse imidite injemo imbere ubwo ugasanga avoka igezeyo yangiritse hejuru cyo rero tukishishikariza abahinzi ko bagenza nabo babishyiramo imbaraga cyane mu gihe bari gukata ikindi kintu ni ukwita kuri avoka yeze ifite maturity kunda ibintu bitwa dry mata bajye batestinga no muri nayo gifitemo icyuma ushobora gufata ugashyiraho avoka ukareba ivoka ifite irakuze cyangwa se igeze ireze cyangwa se ntabwo yeze kuko iyo uciye avoka iteze nanone kugira iyo iri gushya ishya nabi hari ubundi bwoko rero bwa avoka bwitwa fuwese nabwo bukunda kujya hanze twebwe dutwaraho nkeya cyane ntabwo dutwara nyinshi ariko nazo zigenda mu mahanga cyane n'abandi bari gufata abagenzi banjye nabo barazohereza hari n'ubundi bwoko bwitwa jumbo bukunda cyane cyane kugenda muri Europe ariko ubwo uko muri experience yanjye mbona ntabwo ziba ari nk'ibiro byinshi ushobora gusanga ushobora nko gutwara ibiro 500 ibiro 200 gutya so bijyanye n'izo dufata avoka nyinshi cyane igereranyije nk'izo isoko tuba dufite nyine dushobora kubona nk'urugero natanga nk'iki cyumweru tuzohereza nka toni 8 so nkuvuga rero nk'itoni 8 usanga haba harimo nka piyese nk'ibihumbi 40 ujye ubara imwe imwe so rero biba bitewe n'igihenda nk'amawota dufite bitewe na sizoni so ibyo byose rero birakunda kugira ngo nyine dukorane nk'umuhinzi cyangwa se dukorane nk'akazi muri kampani kuri website nk'uko nari nabivuze cyangwa se umuntu akohereza imeri iyo hari mu gihe turi gukora opening hagenda hari nka position ihari runaka icyo gihe umuntu arafurayinga agakora interview tukaba twakorana ku bijyanye n'umuhinzi nawe tumenya ese famasite iri hehe tukaba twamusura kuko buri muhinzi wese dukorana nawe tugomba kumugeraho uko nk'abaguzi nk'abagenzi bacu na sosiyatiki ntibishaka guharanira nuko gukorana n'umuhinzi ni byiza kumugeraho kuko icyo gihe umusobanurira n'icyo isoko rikeneye n'ibyo byose ndi kubabwira ati ugomba kwita uburyo zikata ugomba kwita ku magarama yazo ntufate nka voka ifite amagarama 120 muri icyo uri kuyangiza kandi mu cyumweru gitaha wagakwiye kuyicuruza ayo magarama yageze nk'urugero nka voka nziza akenshi usanga ziri guhe bitewe n'isoko ufite nanone ugasanga nko guhera ku magarama 290 usanga nk'iyo voka iyo uyiciye n'ubwo rwose utaba ufite ibyo byuma usanga biba birimo kuri nayo byo gutestinga ko iyo voka yeze icyo gihe nawe koko uranayireba ukabona ko iyo voka ireze utiriwe nyine utenda n'ibyo byuma bitabashije kuba byaba bihari aho ngaho so ibyo rero byose nibyo tubasha gukora no guhura n'abahinzi batandukanye n'amakoperative so uko nk'uko niko dushobora gukora no kuba waduhamagara tukaba twavugana tukamenya iyo igihe cyose iyo kigeze nyenda nka sizoni tukayiplaningira tukamenya iyi sizoni tuzakorana n'abari bahinzi rero duhamagara nawe tukagushyira muri plani
hanyuma uvuze ngo hari akuma gashobora gutuma umuntu amenya ko mufite akuma kamenya ko avoka yeze yasaruwe ku gihe umuturage nawe aragafite cyangwa arebesha amaso akagereranya
we ni ukurebesha amaso n'ibyo nakubwiraga byo kureba ko nk'ayo magarama ariko hari n'ibindi bintu umuntu ajya akora ukoresheje microwave kandi nabyumva ntabwo biba bihari icyo tubashishikariza ni ukwita kuri ayo magarama nko kureba hari nk'avoka ushobora kureba ukabona ni icyatsi kimeze nk'ikirabagirana iyo voka ntabwo iba yakera so ubwo rero gutya ikintu narindi kubwira cyagihe nakubwiraga ko tujye dukore amahugurwa yenda tubonye nk'inkunga z'abantu mfatanyabikorwa batandukanye ibyo nibyo tugenda tubigisha dukorana n'amaorganizasiyo atandukanye yaba ari yeni yaba ari iyafu bakazi bakadufasha muri ubwo bumenyi bwo kugira ngo abahinzi basobanukirwe iyeze n'iyihe nta cyuma mfite cyo kuba nayitestinga kuko icyo cyuma kiba kiri muri pakawuzi ariko nanjye nshobora kuyireba kuri uru rwego haba nabasha kuyipima kuko urumva dosari izo tuba twarafashe tugapima ushobora kureba rero uko kwibimeze nawe kabiri byo kujya kubigisha kugyango babashe kwirinda akuba bamenya nabo uburyo babyipimira niyo mpamvu rero usanga amahugurwa abakenewe cyane 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 ko usanga nkavuga z'u Rwanda zinakunzwe kugira ngo rero dukomeze tubungabunge umwimerere wazo dukwiriye kubyitaho cyane umuntu akanaba azi ko niba mfite n'igiti munsi y'urugo icyo giti nyiteho nivomerere nishyireho ifumbire nyine ukiteho nyine nk'igiti ukeneye ko kizaguhereza umusaruro atari ibi ngibi byo kuvuga ngo iki giti kizirera oya ntabwo igihingwa cyose kirera uragikurikirana niba gifite n'uburwayi ukakurikirana ugashaka imiti kigakira kugira ngo kizaguhereza umusaruro niyo mpamvu rero ugomba gukora kugira ngo ube umuhinzi koko w'umwuga kandi kuba umuhinzi w'umwuga ntabwo bisaba ko ufite amahegitari nk'amahegitari n'ibyo biti bitatu ufite mu rugo wabyitaho neza kandi ukaguhereza umusaruro mwiza cyane
yego hanyuma Marcel nsinzi niba gihari nagira ngo numve niba ibibazo bye yumva byasubijwe ku buryo abyishimiye cyangwa niba hari igisigaye Marcel Marcel yagiye noneho twakire Jean de Dieu Jean de Dieu uranyumva
ndabumva ndabumva
yego wowe uri hagana he
ndi mu Rwanda ndi Rwamagana
yego baza rero cyangwa utari igitekerezo
ya murakoze mu by'ukuri nishimiye kumva iterambere rya usenga Imana ni ibintu bishimiye cyane kuba bari kujyana urwo rubuto rwa voka hanze ni ibintu bishimiye kandi bitangaje kuko yenda mu gihe cya mbere avoka twabifataga nk'ibintu bisanzwe ariko we kuba yarabashije kuzibyaza umusaruro ku buryo anazijyana hanze ni ikintu cyiza cyane mbanje kumushimira hanyuma ariko nari mfite ibibazo bibiri nifuza kumubaza kugira ngo nanjye nsobanukirwe
yego bibaza
nagiye mu buzi uko navuga
zando di telefoni yawe
iracyamuteye imbaraga kugira ngo abashe kuzijyana no hanze abashe kuzigemura hanze ni iki cyamuteye imbaraga ni cyangwa kugira ngo mbafite icyizere ko yazijyana hanze kandi agakomeza akanunguka akabasha kubona isoko gutyo akajyana imari akongera agasubirayo ni cyangwa imbaraga hanyuma ikindi nambiri imbogamizi yaba yarahuye nazo mu gutangira kwe n'uburyo yazivuyemo urakoze
nicyo yakivuze sense ugomba kuba utarukurikiye ariko ntacyo reka akubwire muri makeya kuko ibyo by'imbogamizi yabivuze cyane ndumva sinzi niba ngenda yavuga izikomeye muri make hanyuma reka gusubize rero ubwo cyane cyane kuri icyo cya mbere iki cyamuteye kujyana ibicuruzwa hanze sakina
avoka
hari n'ibindi ntabwo ari avoka zonyine keretse niba ari avoka wifuza kumenya gusa sakina
nangwa nari nari kuzafite kutwohereza amavoka urusenda imiteza icyo kintu ntuye ku rwego ruri hasi ariko turashaka kubishyiramo imbaraga cyane noneho tugatwara nka passion fruit so rero igenda icyane imbaraga igendana no kuvuga ni n'uburyo umwana w'umukobwa cyangwa no kuvuga umwana w'umukobwa akavuga ko uri muto yemeza mirimo ukiri muto aba afite nukuri dufite amahirwe menshi mu gihugu cyacu kandi bivuze ko buri rubyiruko rwose rukwiye gufata ndavuga gutekinga bakayabyaza umusaruro kubera amahirwe baraya yacu kuko ntihajya habaho nk'ibintu by'amaegisitishoni ugasanga yaba nk'ejo mu cyumweru gishize nari nagiye Dubai ariko twari twajyanye na RDP ifite umushinga witwa EDP program ikwe ipi export development program aho bagufasha gushaka amasoko ibyo gihe kuko bakorana n'undi mushinga witwa Darbak so bakijyana nka Dubai ukagenda gushaka amasoko kumenya icyo umuntu umukiriya akeneye n'igihe n'ibyo by'amavoka ndi kubabwira ngo utayizi ugomba kuyitaho ukayikata neza kugira igere itangiritse ukayipakinga neza ibyo bintu byose ni amakuru tuba tugenda tugashaka ku isoko noneho ukabona ko hari amahirwe ahari niyo amahirwe ahari icyo ngomba gukora ni ikintu uko nyabyaza umusaruro kironka abanshimira ngafunwa yacu kuko iradufashe cyane yaba ari urubyiruko yaba ndetse n'abandi bantu bari gukora business kugira ngo ikomeze ibyo fashe no gufungura amazi kuko iyo ufashe nk'urugendo kafi nawe ukagenda ahantu ugahura n'umukiriya ubigura nubwo bwose nzaba igihe cyose mbyohereje ntajyana nabyo kuko ibyo niba nohereje uyu munsi avoka cyangwa se nohereje urusenda ntabwo ndi bujyane nabyo ariko umukiriya uri bubyakire icyo gihe niduhura arambwira ati ngewe nabyakirenda hari igihe bokisi iba itameze neza icyo gihe nkashaka ubuto nabipakinga neza iyo mbyakiriye hari igihe uba utazikase neza ibyo bintu byose nkabikosora kugira ngo mbashe gukomeza ngo umwe ku isoko niyo kimera imbaraga ni nayo mahirwe tuba dufite ikindi cya kabiri ni abantu dukorana nikeneye imbaraga nabo dukora uyu munsi dukorana n'abantu bagize ifite abakozi bari ku marembo bagera muri 16 dufite abakajo bakora mu mipaka bagera kuri 60-60 bitewe n'amawota dufite hari abinyinsi n'adukorana nabyo mwumva ko bineye imbaraga n'ishyaka ryo gukomeza nyine gukora kugira ngo dukorane n'abandi bantu bagiye batandukanye so rero mwumva muri make ibyo ngibyo nibyo bineye imbaraga yenda cyane nziyenda namubwira nibyo nari nabivuzeho ndumva neza kongera akareba ariko gusobanukirwa amasoko no kwegera kumenya amakuru ni ikintu cy'ingenzi buri umwe wese akwiriye guharanira ariko ukamenya amakuru wituriye ku bayatanga atari ukuvuga ngo wayumvishe ku bandi ushobora kumva ikintu cyangwa se ugatekereza ko egisipiriyensi y'umuntu ntabwo ikwiye kuba egisipiriyensi yawe
twizere ko utahanye amasoko menshi rero uvanye Dubai
ubu ngubu rwose ni benshi ubu ndatangiye no kwandikirana nabo ubwo ni ukuvuga ko n'umubare w'abahinzi tuzakorana nawe ugomba kwiyongera na ya kazi ugiye kuza bizadufasha nyine gutera imbere cyane
yego akazi kagiye kuba kenshi ni byiza twakire na Pascal yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
iyo kibazo afite iyo urebye mu gihugu akenshi usanga abantu kwigeza ubu ngubu ibicuruzwa byinshi biri kubura wareba ku ruhande rw'ababikora ugasanga ahubwo barohereza hanze gusa baryoherwa na ya madorari yo hanze wareba mu gihugu ugasanga bari kubibagirwa se ngo bakore iki kugira ubu ngubu bo ni inshingano cyangwa se ni iyihe ntego bafite kugira ngo imbere babanze bahaze imbere mu gihugu byibura bahaze abanyarwanda hanyuma bajye bajya kohereza hanze ariko abanyarwanda baje kubahaza kuko iyo urebye usanga rwose bigenda bibura kandi ko bibura niko natwe abanyarwanda bikigiraho ingaruka kandi abanyamahanga bareba ugasanga bo bameze neza kuko yaba baturusha amafaranga rero bakadutwara ibicuruzwa wese ugasanga bigira ikibazo kuri twebwe nk'abanyarwanda icyo kibazo rero
bituma ibiciro bihenda cyangwa bituma mutabona ibyo mwifuzaga
nta urebye nyine aho hanze batanga menshi twe tukaba dufite wese makeya bitewe n'agaciro k'amafaranga buri gihugu cya gifite ugasanga nyine twebwe turabivuze kuko babitaza hari amafaranga menshi usanga nyine icyo kibazo kiba gihari wese amafaranga ntabwo yabura ntabwo umunyarwanda ukorerwa imbere mu gihugu ngo umunyarwanda umubwire ibiciro byawe uko bimeze umubwire umusobanurire ukora amasitandi umunyarwanda reka kubyumva ntabwo yareka kubyumva kandi aba yumva nawe wabimufitiye akamaro nyine ukaburasaga nabwo waba ukenewe
sakena usubiza Pascal
Pascal yakoze cyane iki ni ikibazo cyiza uko nagisubiza ni ukuvuga ntabwo ari ukurenda gusa ni uko twohereza hanze kuko niyo yenda nk'urugero uko uyu rusenda waruhinze ntabwo usubiza nk'urusenda ugomba gushyiramo ikindi gihingwa kugira ngo ukore ibintu bita rotation n'ubwo butaka bumere neza ubutaha ujya guhingamo bizagende neza ibyo rero uba ukoze nka rotation ubicuruza ku isoko i Kigali cyangwa se ibyo mu ntara ahantu hose waba uvuga ngo ubicuruza mu isoko ryo mu gihugu ariko icyo n'imana nari ni uko hakubiye kuguma gushyiramo n'imbaraga mu byo duhinga mu gihugu kugira ngo tubashe kwihaza natwe mu biribwa n'inama nyine nababwira twari turimo harimo local government harimo umushinga wa kungura abagura amasoko utega inkunga na USAID nabyo twabikora cyane ni ibintu byaje export ariko tanili ingajiza ko urugero ibintu bya fresh fruit and vegetables ni ibintu biri navuga sensitive nuvuga ngo niba mfashe nk'umuteja nkawukura i Kigali cyangwa se nkawukurenda i Rwamagana mujyanye i Kigali hari uburyo ngomba kuwutwara hari ahantu ngomba kuwugeza kugira ngo umukiriya azawugereho umeze neza ibyo bintu byose nizo nzira ziri kugenda zinozwa neza kugira ngo n'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto mu gihugu bigende neza n'ibyo bintu biciro bigabanuke nkumva ko hari imbaraga nyinshi zigenda zikorwa zirimo yaba ari ugukora amasiki usanga hari amadama hari amazi ahubwo nashishikariza nawe ku giti cye ko yajya no mu buhinzi kugira ngo natwe duterane ingabo mu bitugu duhinge tumenye shobora ko twahaza mu gihugu ndetse no mu mahanga nkumva ko yaba ari urubyiruko cyane cyane n'abashishikarizwa kugana ubuhinzi tukagira n'abaspecialiste ntibavuga ati niba hari nshatse amatunda ndayakuraye niba nshatse ibitunguru hari umuntu nzibikora twe tugiye dufite nk'urubyiruko rw'icyitegererezo nk'abantu nka 29 nko muri ntara baba bahingwa nk'ibintu runaka bahinga kijyambere byadufashe cyane kandi nkuko nagiye mbivuga guhinga kijyambere ntabwo ari ukuba ufite ubutaka bunini cyane ushobora no guhinga ku gice cya hektari ariko ugahinga neza atari ibintu byo kuvangavanga ugasanga nk'umurima w'igice cya hektari harimo nk'ibihingwa nka 20 icyo gihe nta musaruro ukuramo uhagije aho ufashe nk'umurima ugashyiramo yaba ari igitunguru yaba ari puwavuro yaba ari karoti icyo gihe biragenda bidufasha kandi bigatanga n'umusanzu nkumva ko buri muntu wese ari inshingano ze ko dushobora kwihaza mu biribwa kandi umuntu wese akabikora ku rwego rwe
yego reka twakire Vera uratwumva Vera uratwumva
yego ndabumva
wari ubuze ifite ikibazo cyangwa igitekerezo
nge ikibazo cyanjye nagiraga nkumbaze kurabona ni ibintu by'ibiribwa bifata igihe kingana iki kugira ngo bigere ku mukiriya baba babyohereje hanze
uravuga mu rugendo cyangwa kuva akoze komande
bifata igihe kingana iki
kumva biri buterwa n'aho biba bijya
naho biba bikiye kuko bigenda n'indege nk'iyo bigiye Dubai nk'amasaha 5 biba bigezeyo ariko nkuvuga ngo nk'umukiriya nawe hari impapuro agomba kuzuza kugira ngo abashe kubisohora bigiye nkagenda mu rugero bigiye mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi niba mbyohereje uyu munsi ejo umukiriya wanjye azaba yabibonye so rero bisaba igihe gito cyane kubera ko urumva ko biba bifite no perishables biba bishobora no gupfa cyane byihuse rero dukoresha ibice by'indege cyane muri iki gihe ariko bitabujije ko no mu gihe kizaza tuzaza dukoresha n'amakontineri twabasha no kubijyana mu gihe kinini byafata iminsi 12 cyangwa se ukwezi biri mu bwato ariko ntabwo ubwo twege ntabwo turatangira gukora ibintu by'amakontineri
reka dufate noneho ku murongo wa telefone Janison uranyumva Jenison
hello
yego
yes
nyarutsa akabazo kawe ni cyangwa igitekerezo turimo kugeza ku
musozo none buriya bakora ibiryo bivuye mu kubwa kimeze gute bigenda gute bahingura ibikite
ya bivuze ariko
yego nagitibaga gati
yabivuze yavuze ibyo ko bagemura ibyo birimo avoka amatunda imiteja urusenda ko ni ibyo ngibyo muri makeya ibyo yavuze bagemura hanze reka muhe ijambo rya nyuma rero Sakena nguhe umwanya wo kugira ngo twanzure ikiganiro ariko sinabura kukubaza niba utagikira akabazo ko kuba uri umuntu wa rwemeza mirimo ukiri mutoya kandi w'umukobwa niba nta bantu bajya basa nk'abashidikanye bakaba batakugirira icyizere vuba na bwangu ariko muri make ya cyane hanyuma dusoza ikiganiro
ikintu ndanitangira ndatekerezaga ko ishobora guhura na cyo ariko aho ngize ubu ntabwo ni ibintu nyine ntago mbibona cyane 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 ko mu Rwanda harimo n'abandi barwiyemezanye n'abakobwa ndetse bakiri batoya bariri kugenda uzamuka hahandi usanga bitari ibintu bitangaje cyane so gusa izo mbogamizi hari igishobora guhura nazo ariko ntago njya mbibona ari nk'ikintu nyine gishobora kuba ari inzitizi nini kuri njye kuko usanga kenshi ikintu cyiza ni uko ushyira imbaraga mu bikorwa ushyira imbaraga mu bikorwa cyane ibikorwa bitari ibyo bizigira iyo umuntu yatangira kukureba akavuga ko iyo nguyu imeze gute ashobora kubivuga uyu munsi hanyuma y'ukwezi akahita abona ko ibyo yatekerezaga atari ko biri so rero njye nkumva ariko mbibona
yego reka ngushimire cyane ndabona amasaha tujyanye tuzongera tuganire urakoze cyane Sakina Usengimana kuri ikiganiro habakunzi bijwi rya Amerika nakagaruka ubwo tuzongera ubutaha ndashimira cyane abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Nelson Robs na Nadia Taha namwe mwese nshuti mwese aho mwari muherereye mudukurikira muri ikiganiro Eugenia Mukankutse.